Kuvunda kuwa mukwano siwanga kavunza amazima zantade mukafunda ningomulabe ningomulabe yagwabiraba yagwabimala yeah yagwabirabe mitawanya yagwabiraba zantambulira muli musai mukwano gundi muli musai mtambulira muli musai Mukwano gundi muli musai Yegwe mukwano asingira Alimwe birungi bite bikeza Anjagadde ne sensebuka Kumati denze ne nkakasa Katina njagala tutese Nze nawe njagala tukese Chinavu shona chinji chindese Katina msao yangambye gwabikola Zantambulira muli musai Mukwano gundi muli musai, mutambulira muli musai.